deymada arko dareenka nafta ku doorbidayo darta caashaq baa idaare ah darta caashaq baa idaare atabiga deymada arko dareenka nafta ku doorbidayo darta caashaq baa idaare ah darta caashaq baa idaare dali doon istado 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 stara le adan tikka ku jeclahay dali doon istado 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 stara le adan tikka ku jeclahay dali doon istado 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 stara le adan tikka ku jeclahay Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Degmiya aroos ente keyne Kaaloy damashadne ponku doorte Kaaloy 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 damashadne ponku doorte Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Degmiya aroos aan dekeyne Kaaloy damashadne ponku doorte Kaaloy 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 damashadne ponku doorte kashaydo duwan karayo tabibi karo qalbiga dalanto chin karaye ah qalbiga dalanto chin karaye adadiginiyo tiyo kashaydo qalbiga dalanto chin karayo duwan kara oo tabibi karo duwan kara yo tabibi kare Dali deydegago, deydegago, darale adan tadka ku jeclahay. Ku dali deydegago, deydegago, darale adan tadka ku jeclahay. Una dali deydegago, deydegago, darale adan tadka ku jeclahay. Ku dali deydegago, deydegago, darale adan tadka ku jeclahay. Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Degmiya aroos ente keyne Kaaloy damashadne ponku doorte Kaaloy 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 damashadne ponku doorte Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Kaaloy dadnimada umar dheertsoo Ska imba ku siyey tulqaad sharaf leh Degmiya aroos aan dekeyne Kaaloy damashadne ponku doorte Kaaloy 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 damashadne ponku doorte Una dali deydegago kaaloy Kaaloy damashadne ponku doorte Ponku dali deydegago deydegago Kaaloy damashadne ponku doorte